chanyu mu ntara ni chanyu
iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana nonge kwikaze mu kiganiro muri sanga mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranje iyi kiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu ikavanaho ubutegetsi bwa Nyerugori Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana yakozwe mu ijoro ry'itariki ya kane ishyira ya gatanu y'ukwa karindwi mirongo irindwi n'itatu mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye ni bande bayigizemo uruhare bagira icyo bayivugaho abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki
Rwanda Abanyarwandakazi nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese none kikaba cyare gitekamye mu mahoro nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri bamwe ngo nabahariya abandi ngo nabahariya u Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda gukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe wari wanatorewe guca karengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero muri ijoro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere
mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze coup d'etat niwe twahereyeho atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze coup d'etat bimubwiririye
abivuga niwe wabimbwiye ati kandi numvise aka pistole ka 635 ntabwo nashyize muri iyo 635 nashyize ku kapistole gatoya me yari yageze mu modoka yahasanze abantu benshi bicaye ando miseri kreje kwa ni uko yatubwiye kuko ntabwo twari tuharizwa nko n'ibyo yatubwiye nibyo yewe yambwiye kandi yabisubiriyemo n'abandi tumaze ku guterana noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari rero batangiye kumukwena nyine noneho hanyuma umwe aba yamusimbukiye kumufata niho mvuga danza ni reaction dojido amukubita hasi abona ko umugambi ari ukumunetraliza ariruka abambe arasohoka yihuta onde rero ubwo avundagurika ageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niho yarasaga nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade
none muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri eta majoro mwebwe mugeze muri eta majoro mwagiye n'amaguru mu musangayo mugeze muri eta majoro mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo coup d'etat yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana?
Nageze muri état major musanga dompanira ninjira muri secrétariat sinzi bari warigeze uhagera muri secrétariat niho bambwiraga bati si dusigire pistolet yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro n'ahantu rero na insanzwe nkorera dombo baze nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapri la decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous sommes associés. Il nous a associés en fait les officiers supérieurs.
Madame wa général Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yari yiriwe muri préfecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we.
Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison.
Kuri uwo munsi wo coup d'état icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo. Yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka, ndabwira ko yajyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro. Nari narangije guteka ajya ku meza, arangije ajya kuryama, ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye.
Les gens ont commencé à défiler encore à la maison en
demandant kuryama, ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe. Kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka
kuvuga.
Ariko umuntu wa gatatu waje yari umusirikare arahatiriza avuga ko Perezida Kayibanda ashaka kumubona. Yagiyeyo turamutegereza, ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri état major aragenda ntiyagaruka. Ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo, avuga ko atazi icyabaye.
Mu bantu bavuganye n'ijwi ry'Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango Gatolika w'abahinzi muri diyosezi ya Nyundo.
Wabidusobanuye neza, wari inshuti yacu, ni umwarimu witwa Sebahunde murumuna burasanzwe. Sebahunde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari. Ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye.
Iyo nama
yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagashirita, kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo Perezida Habyarimana, harimo Rizinde, harimo Biseruka, harimo na burasanzwe uwo mukuru we nyine. Icyo dutangaje rero uwo Sebahunde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda, yari umwarimu turamubura. Yagarutse nyuma y'ukwezi, agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi, atubwira ati ubungubu yewe ndi muri serivisi taransifoma kandi ndi umwe mu bakomeye.
Icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya Amerika batwumve neza, urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we?
Mu by'ukuri byantangaza, ega birashoboka, ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi, ndahazi mu Gasiza, ndahazi rwose Irambura ndahazi. Ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo, ese ubukwe bwari burangiye? Ntabwo namenya neza wenda ubukwe bwari burangiye, ariko kumubona ko twamubonye.
Colonel Aloysio Simba umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro avuga ko General Habyarimana yakoze coup d'état akabahamagara yayirangije.
Nabonye Habyarimana aduhamagara twese akubwira ko nawe prepe ku matari yiteguyemo. Twaruka yitubwira fete niwe wenyine ushobora kutubwira uzi uswari we nta.
Bavuze ko abakoze coup d'état baba barasabye Perezida Grégoire Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa irwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho.
Icyo gihe Comité pour la paix niyo yari partagé entre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuhare les avantages d'ancien président. Ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntavu twamwigiza y'abaturage bazagera ngo ni ubutegetsi dushaka bageza baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugira
urwego. Oya, ibyo ntabwo mbizi nawe urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifo dore ko akorwa iki akaba ari we w'executor.
Ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa irwerere.
Hakozwe inama yavuze iti ntakundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza none ukazajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye ibyo kumuha avantage n'icyemezo tuzafata.
Byaravuzwe ko igihe yari rwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na Commandant François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yusuf Kavaruganda.
Tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama uwatarazi ni ngewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi noneho mubwira ko nitwa ex sous-commissaire naka. Ubwo rero turukirera amubwira ikimuzanye. Perezida Kayibanda aramubaza ati se Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze coup d'état. Ati ni General Major Habyarimana. Perezida Kayibanda arongera amusubiriraho b'icyo kibazo kuko byagaragaraga ko atabaye convaincu. Noneho wabonaga ko baziranye procureur aza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese imana perezida kuki wumva utari ngomba kukubeshya kuki utari mu kubyemera. Perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire iyo frase ntibayifashe.
Umwe mu barindaga Kayibanda yirwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze.
Ngeze irwerere ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngizi rwerere masanga umusaza president wa Repubulika Kayibanda bose arambira bati usaga twarambira ati uyu muza uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara do kumutwara murinde kuturoka umurinde kandi utubwire ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje n'insista mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka agasohoka tukabonana tukaganira nigewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yamaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita ntakubeshye Venusi numvise nkubiswe n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuze yunja kuko byonyine njye nabonaga kubana na perezida wa Repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kuba nari njyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numvaga igihe ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa Repubulika kandi ry'umushinzi numvaga ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuze iyonjya buri cyo mvuga buri cyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki nibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise nge numvise gusa ari ibintu bintangaje birambabaza
Kapiteni Apollinaire Bikorimana yarashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya coup d'etat muri 1973 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza Perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi Komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro.
Navuze yuko muri za interrogatoire yagikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga bahamya Major Katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyampame ngo Nyampame ntabwo yamushinja kuko Nyampame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko abasimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za rezo sosiyo icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo mainterrogatoire mwakoreye urwerere warubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu bibiro iyo kwandika yo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite ubururi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza
mu mwaka w'1976 amakuru amaze kumenyekana ko Perezida Kayibanda atameze neza Perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Luigi Simba
mwese yanyuma Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Kigene niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo atubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga bose birukanywe ko pratiko mu basirikare bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubutokohereza Dr. Kigene ngo ajya kumureba Dr. Kigene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira umukozi agwese niba aduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza agapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha.
Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibo yatumye uruko tugeza nyine turaceceka tekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akigena yaduhaye ariyo yanyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ingenzi.
Kayibanda amaze kwitaba Imana, Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa. Madame Esperance Mutwe Kagwera wigeze gukora muri Presidence akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye.
Yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana. Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secretary particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wantelefonnye arabimbwira. Mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura. Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Icyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnel.
Nibyo, ni urukiko rurengera itegeko nshinga.
Rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabajije Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura perezida Gregory Kayibanda. Aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa. Ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Capitaine David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda.
Ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute, ngiye kukubwira uko byagenze. Ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora jete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri afite tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari.
Twaba dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana. Ntabwo mwabonanye muri Perezidansi, mwabonanye na Kanyaringwe gusa.
Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari wa kabiri kuri perezida Habyarimana muri komite pour la paix internationale. Instruction yaduhaye nizo bari bamutumye.
Ah, nizo perezida Habyarimana yari amutumye.
Nizo yari amutumye.
Urakoze cyane, reka no dukomeze tugeze mu Ruhengeri, mugiye mu Ruhengeri gukora nkeita abantu 18.
Tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi. Ubuzima uhagaze nabi cyane.
Kubera kutarya cyangwa kura kuba kubiswe
uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje. Abo bantu bari basanzwe ari abakadre politiki n'abafunksiyoneri bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye. Kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima, bahura n'icyo nakwita stress, twabivuga mu kimu kinyarwanda
ni ihungabana.
Ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo. Nizo za kudeta burya zigira isano izibituma abantu bahungabana. Dusanga nta muganga bafite. Dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije. Dusanga rero tutashobora gukora akazi uko bari bameze. Twasubiye i Kigali. Chef d'équipe turicara turabisuzuma dusanga tutashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima.
Muri make bari intere.
Abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana. Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major, haravuga uko yabimenye.
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyanguko, ati hari abantu munyarukikwa mpaye ngo tubabarize ino i Kigali, ati kuko perezida y'icyanguko nta security ifite. Hanyuma chef d'état major yakohereje muri mission, ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo, ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo, ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira. Ati ndabikora. Como le chef de bureau va sujet yakoraga raporo directement chef d'état major, ntabwo namubajije ngo se warabikoze cyangwa ndi wabikoze. Hashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Eliyato na Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera, ntacyo yambwiye mon général. Ati se batware prefese batware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga.
Wari prefe wa Kigali mu mwaka w'1974 wigeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa perezida Kayibanda, yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo Andrea Sebatware.
Nari prefe i Kigali, noneho niza kuza kubona raporo ya burugomisitiri wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo rwo, nubwo mbabwiye abasuprefe uko ari batatu bamarezo mu bose barapfuye abo twari kumwe icyo gihe. Rero tujya ku rwo Rwabayanga tujya kwareba efekima, dusangamo imirambo imwe ndetse n'indi izatangiye kuyikura kubyeshobora nigisa n'icyasigiye kubera bagiye bazugunyamo bagisugunyamo, ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki, ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze.
Hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi?
Washington, ijwi rya Amerika.
Murumva ijwi rya Amerika ku bagitangira kutwumva, turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 2022 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 igakuraho Repubulika ya mbere. Mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza byishwe ko bimuwe ntibagaruke. Colonel Stanislas Biseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'1974.
Bya bintu twe
sofitike kuko urabona domo n'efite nuza ira kuri constitution rengere kugira ngo ufate abazirikare bave muri constitution bajye mu yindi ahubwo ko ugomba kufite autorisation hejuru ikase no kugira ngo barege nuko uri mu yindi ababizi bo ariko kandi hagataho n'ubye mu abantu gusaba bari barimo hari hanyuma nabandi nuko nyine patete le teneme bakoresha n'ibanye n'ibyo gutyo ariko iraje beaucoup d'intérêt nako hagataho habaga hari na donc ndiko neza nyi ikosho se nuko ako dorute habaga za echange za abantu za president za echange donc bakabaro prepare ipari no ki penote equipe kandi kutashobora kuba dutese ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe ni gusa nuko ngo nti nuko gusaba ngo nti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri C na D na C akabaye nabandi bari angere donc ntago ari abantu umwe cyangwa babiri bafuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye ku giti ubaraza cyangwa giruke donc nuko ko ari ibintu tete gikokte ntago ari ibintu byavaye ko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu cyangwa abantu bageza hana kandagira tutabiri
none se rubugwa kuvuga ko yinuze yakohereje amafaranga ayo mafaranga koko warayabonye wowe
ahubwo icyonzi urumva ahubwo nanavuze no mu rukiko ahubwo nduko abo bantu babaye rusi babwira yuko ariko c'était n'est pas pour kugira ngo baza kipinge sokere
mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu bigogwe nk'uko bivugwa na Protezi Giranyirazo wari prefe wa Ruhengeri mu mwaka w'1974
simbizi niba hari ababigeze bahishyingurwa Nyamagumba nabo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa
mukagohe
ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe
ndaruzi
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi hariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba perefe incungu y'inka yaba hari ikintu yamenyesho no kubapa
Justine Mugenzi ugeze kuyobora ishyaka PLR tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo yabishwe n'inzara kubera kutagaburirwa
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bakije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri senile y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arayabanza avira hinduri yikarayiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kurasa imbaga yaraza agakingura akarunguka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni munsi wa 31
uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa rukumbi wajyanye n'abandi anyeshe kabarenzi witabye imana nyuma y'iminsi 52 atarya
hagati ya iminsi 30 tatu n'umwe na mirongo ine n'ine nibwo abandi bose bapfuye hasigara uwo mugore Agnese undi wapfuye nyuma n'uwitwa Louise
atari Louise Twagirayezu
Twagirayezu cesa niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma Agnese apfa ku munsi wa 52 ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ntukubeshya ntukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse yafite yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yajugunya yukaza muzanira amazi bavuye nkubwiye yuko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga batinyaboneka tubashize
yapfuye afite imyaka 26 asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera afite icyumweru kimwe ubu yarakuze arashaka arabyara araheka ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we
icyo gihe nk'icyumva yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo nagize amarangamutima avanza yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe ubumanzi bwe ubupfura bwe kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkabandiho by'umuzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenga
none se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe ibikomere by'umutima by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nkariya ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki
ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka kubabukorewe kubabibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho amano nkariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzozi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho
nubwo Dr. Christine Uwimana yari azi nyina ntiyari azi se ndetse umwe mu nshuti zanyeshe Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije
ubaho yatangiye kumva nyine tuganira amubwira ko nari nshuti ya nyina ubona ari umwana umwisanzuraho ejo bundi yahoze ambwira ati anyweze amafoto y'abana ndababwira nti ubutaha ndagira ngo nzaboherereze akantu k'ubuhamya ka nyina mbabwire ukuntu yari umuhanga kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka umwana rero cyakora cyo ni ugukomeza gukoresha nyine ababishoboye bakamuba hafi ubuzima ntabwo bworoshye ariko umubyeyi wamuzanye yari yaramwiyumvisemo yaramubwiye umubyeyi mwiza gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye rwose nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina yabimenye kare kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina ati gusa singiye gukora ikizamini cya leta kumwe kera bashakaga ibintu by'amatrice twizeze bakajya kuzana niho ngo yibonyeho icyo kibazo urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8 aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose cyane cyane ku by'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye abimenye byaba ari amahoro
tuzamufasha ibyo twemeye twarabikoze. Ijwi rya Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka wa 2020 dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye.
Ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina, abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye, mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. Nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira menye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubw'abantu reka nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye ya maso. Ariko jyewe ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye, ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi no wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza. Rero ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu bya 2073, kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta yo muri 2073 mbitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Veniste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye mbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Nikibamaje n'uko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa n'uko muzi nkabanzi inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we, noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiri wakwe Godefroid.
Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta, hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30, abandi bari muri za 20 n'indi, bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye. Urugero n'urwa Cecile Nabagwera, umupfakazi wa Dipe Hodari wari umunyamabanga wihariye muri presidensi.
Twarikiwe n'abapati nawe ntabwo tuzi urupfu rw'abapati nawe uru twakiriye mu mitima nsigara n'abana ari batoya, ariko twarabarezo barakuze turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane, Imana yaradufashe. None se wowe, umugabo yapfuye kuri 31 nage nsigaye mfite 25.
Abana urabarera, urabakuze.
Mfite imyaka 3. Ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Ari mu nda, ubu ni padi.
Imana imuhe amahoro n'umugisha.
Hari ibabariye rihagije, tudafite n'umuntu udusangira umubabaro wawe. Uranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birenge kwemera, ariko nta kundi. Nakubwiye na Vincenta, nari umupfakazi, rwose ikivuga ni iki?
Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gishenyi, imiryango yabo yaciriwe muri komini aho bamaze imyaka 5, nta wurenga umutaru atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita umupfakazi wa Kapiteni Dominique niyo yita wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda, avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978.
Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine, nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe nduhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza najyaga nitaba buri kwezi najyaga igitarama kwa muri serivisi ya rance nyuma kwitabayo nabikoze imyaka itanu namaze muri komine ya Kavukire urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye na ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka no kugomba gutega imodoka nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari kugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitwirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya immigration nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha
wigeze wongera kumubona kumukiryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi 2023
duherukana mu iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi nitabye kureta amajoro ubwo niyo nibwo bwa nyuma namubonye agenda
abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya coup d'etat avuga icyabiziho
niba kugira ngo kwandika ko ngo yarapfuye yaza uzi ko yarafungiwe aha ubwo si uzabimenya naho uzabibwirwa nk'abantu
none si wowe uyu urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe
boku benshi byabaga ari perezidansi kame byabaga ari perezidansi none bikaba egizekite
amategeko yavaga muri perezidansi
ari perezidansi abusolimo
ariko se Muzehe Hakizimana urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko
nasi perezida wa repubulika abwiye dekiteje na duasiruti ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogonga
ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye ko rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi
bituma nuko oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidansi noneho wa wundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe buprofite ruswa la misiyo vune de la perezidansi
iyicwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwa Rizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985 Major Théoneste Rizinde n'abagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Oreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera
abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza abandi bacamanza umwe yari umudatirografe yitwaga Doromodisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze kujya muri rotirete hanyuma undi
uretse gato umushyira umudatirografe mumugira umujuje mumushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki
ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezi imanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza ntawe rero ntabwo yari abyujuje ntabwo yashoboraga kuba umucamanza
ninde wamutoranije
yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina ni aya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza tuba tugomba gutegura ubwo nyine n'abo ngabo
nawe yaje
muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare abo ni Desire Mpanumusingo Alphonse Ndegeya na Nkunda bagenzi Paul Sechugu abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa leta yatanze impuzamarira ariko imiryango y'ababuza babo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bakingurwe mu cyubahiro Albert Bizindori niwe batwaza ijambo
kuri njyewe hari uko baratwiciye ababyeyi bakabica amwe ni kari akageni ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha ubu ngubu twumvise ryari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu abanyenduga ibi nibi bavuga ngo twabiciye abantu ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana responsabilite za buri muntu zikagaragara ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa n'imbabazi zigomba gusa icyo cyasha cyo kwitwa ko bisha abantu batigeze bica imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa me bajye babitekereza batekereza igihugu cyose batekereza n'akarere bateje buriya busembwa bateje urubwa bateje uko ikibazo ni uko nguko bagomba kucyumva ntibakigarukirize kuri twebwe gusa
muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitangwa ubuhamya n'abantu batandukanye ni uruhare perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi ndabivuga vuba vuba Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana kikorodone tu niwe bahaga raporo Simba akurikira aravuga ati komite y'umwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa byari hagati ya perezida Habyarimana eta major na rensenyoma Seba twari yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe babiri cyangwa batatu Habyarimana ashobora kugira abihungira ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangira urushyi Serubuga yongeraho iriya temoignage yaduhaye y'ukuntu perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhoterera abantu mu Rwabayanga akamuhemba buruse yo kujya kwiga i Burayi nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa reka ndekera aho ngaho ibi byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe none ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga uwayishapotaga wahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza
Ambassadeur Max Shegashayo mu mwaka w'1994 yarahagarariye u Rwanda muri Canada ni naho atuye kandi yigisha ari mu gace ka Quebec Gatineau asanga bari abantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta
isomo nkuyemo nuko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa cyane cyane bihugu bifite demokarasi hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta ndumva ibyo byose byabaye iyo infrastructure izindi rumaze kutubwira yashyizweho yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontrola leta zari zihari ndetse ahubwo nakongeraho ko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe byamaze igihe hari ubwo hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira ikintu zibyandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi ntabwo yari Habyarimana gusa akagira ibijini ni ryo somo rya mbere nguye inzego zacu icyo gihe ntizari zishyitse ni ukwizera ko nyine twabibana mu isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta ko leta ni abantu bose ntabwo ari umuntu umwe nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana
naho mwarimu Francisco Saveri Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi
igihe abantu ari nkoma amashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi byo kwica mu bikorwa bibi byo gushinyagura mu bikorwa bibi
by'akarengane muri rusange. Kuba abanyarwanda ari nk'amamashyi bitwara nk'inturumyi, bitwara nk'abasamazi, ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose. Rero tugarutse kuri kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura, noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye. Ndagira ngo wenda se nkubakurira inzira ku murima, igihe cyose abantu badahunzwe n'umunzi uko nakwita umunzi, umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira, kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda, tunabibura kuri Habyarimana, noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize.
Umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome n'uko bikorwa, Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada, avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba abagabo bakavuga uko byagenze.
Iyo turimo ubungubu tubivugana, ugasanga ibyo Serubuga avuga, Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo, usanga abo bantu basa nk'aho bazambabarira, usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe. Bazamba bari ntabwo mbasuzuguye, ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa, ntitwari tubizi, kandi twe tuzi ko aribo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi abiri ari abaminisitiri n'ibiki byose. Ahangaha ni cya kintu nita ko Abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi. Ntabwo wakumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneri 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi, ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade, ngo ibindi ngo twumvaga Habyarimana iri mu nama, ngiye kubizwa uko byakabaye ngo narizinde. Noneho wanabishungura ku munota wa nyuma, ugasanga nk'uko uriya mugabo Bizindori yabivuze ubushize, ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu minisiteri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye, izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye, usanga gereza arasigaye irindwa na Habyarimana narizinde n'abantu bo mu iperereza.
Kubaha ubuzima ni ryo somo rikomeye ryagaragaye. Clarisse Mukundenteye, igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada, akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda.
Ibintu bigomba kurangira. Iyo urebye igihe tugezemo, tumaze imyaka irenga 60 Abanyarwanda bicana, bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari. Ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi, abantu bagaceceka. Ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho, abantu bavugaga ngo iki, barakubwiraga ngo uriho abantu, ngo urateranya ngo usubiye inyuma, ngo uzanye inzangano. Ntabwo uzanye inzangano, hari abantu bababaye bamaze imyaka, abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma no kubera iki. Bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare, inshuti zabo, bene wabo bitabagarukaho. Ikindi kandi icyo gihe ni ukwikunda, kuko urapfukirana umuntu wababaye. Ceceka, ureke bisohoke, nimba hari icyo wafashamo bifashemo, ariko reka umuntu warenganye n'umu victime avuge. Ni nacyo nanyone nongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga, ni nayo mpamvu bafite ibyaho bikanabagaruka, aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke, ahubwo barakwiye kuvuga no, ibisohoke dutangire hasiro, aka karengane tugahagarike.
Ntacyo uramenya ubwo utaramenya, ntacyo uzamenya niba utaramenya.
Ibi byari bimwe mu by'ingenzi mu biganiro 2022 twabagejeho kuri coup d'etat yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1973, ikava no gutegetse bwa Grigori Kayibanda ikabusimbuza bwa General Juvenal Habyarimana hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye. Mbifurije umwaka w'amahoro n'uburumbuke. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, murakarama.
Uvukira mu bakire wane ku yeye, uvukira mu bakene
wanizemo.